Ito siyempre to ang gigeno. Machem ni Yesu biro wanaro epolo. Omiyo ben gigeno, kiki ben maluor. Machem ni Yesu biro wanaro epolo. Sama awito siyempre to ang gigeno. Machem ni Yesu biro wanaro epolo. Gigeno kiki ben maluor, machem ni Yesu biro wanarom epolo. Boli matin to wanarom epolo, kawawero wene locho epen manye. Benri pile kabende inge donje, Jerusalem ma Yesu oseloso. Tinto wanarom epolo, kawawero wene locho epe manye. Benri pile kabende inge donje, Jerusalem ma Yesu oseloso.
Wana weka wathi dala malo Eno bedi mor kawa weru ki Yesu
Kicho nyopare na usingo eno nugi Kendo mundo homo padikone epolo
Mapini duto wana weka wathi dala malo Eno bedi mor kawa romo ki Yesu
Kicho nyopare
Tinto wanarom epolo, kawawero wene locho epe manye. Benri pile kabende inge donje, Jerusalem ma Yesu oseloso. Bodi matinto wanarom epolo, kawawero wene locho epe manye.
Yeah.